Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Jam wali sakrabe hedibe onon e bismillah e journal Studio Tamani gundo wadede gilla segu nuhum jire to bogi jandega fandu hala Mamad Samaseko. Syndicaji kewde humpiti mutreji di sarta mel lewru waro ndu benna ko deddo gulde natata ngoni jogola moddo kabaru golle be ngurdam mabbe. Goto fufu no famiri lam ko benna ko lam ko be mali be darni golle ONG ngaji di natorto jawle leedi France wattumo yogabe na beltani kabar mudum wobbe kay benna jogi sugula kuteji mudum. Jallaji leed lumoji di na wembi ben mobe galle hewbe segudo ben hakilaji yogabe ben kabar mudun na wawi jati sambinde metti hakunde amondirbe di ngoni semme kabaruji amen na hande bete alalbari noga etati novembre 2022 bismillah sakrabe tama imadraji hultingol metti goddi pewti leedi malindi gollirde kewde sarti mutreji golle ana imajje be sariya e be ben jandeji dental himmeji syndicaji di fufu na yowi do hun jangolo hore jogola gollo mabbe ben golle mabbe kay dun ngurdam mabbe fati yatra won ko hebane kay da fay sango umar wegalu
tiagal musengabe sinnimbe talkur 10 jolior october 2016 noddirtebe greffier wonbe leedi malindi du joini talkuru murtere be bi ko so be ngadde do murtere laamo woni ko rewa e kongi mudun murtere mabbe de fuddan le jeddi timay le jena lewru december ndu tiagal mudu so pamray le laamo fe hunde be ngadam murtere wonde kasen bamde 12 yottat 16 lewru december wobbe kasen anibe wadde murtere le leedi meden di yo kambe haybobe cuudi kaso le nokko wakande min noddinobe telephone de be bi be joddini talkuru murtere micite de wiide fedde ayamde dan wonde jokitaade murtere mudun balde joyi ila altiner jabbe nonde be bi yoga himme mabbe di fukuncana ka hore
kanko alfseni gindo ben o dunke politika ko holti wiide di do metti di fufu yo sabbi gollobe ben wala e sagu mabbe denno ndar lam ko be fere dum dobere no yawiri keddanna ko hanni Abdoulaye Touré
lamu hakkumeji o hono ɗi torraji ɗi ana wawi fawtade laamu o saabu ko saabi de ɗi torraji joni ɗi kalɗen ɗin fuu ana woni dow ɓiɓɓe leydi ndi ana woni e yimɓe ndaroɓe hakkeji muɓɓen ɓe gilla wona hannde donc sa ɓami a ƴeewi ana foti duuɓi duuɓi ɓe kokaka hakkeji maɓɓe ana wawi ladde sababu fay laamu o saama saabu laamu caamuɗo mali ɗo fuu a tawan torraji yimɓe ndaroɓe hakke muɓɓen gollinimɓe suudu baaba e gollinoɓe suudu baaba mettuki maɓɓe e dukoji maɓɓe e ndarde hakke maɓɓe latto sababu de so laamu junƴo saama donc laamu hakkundeji o vraiment sana yiɗi laamu mum tabito ɓiɓɓe leydi ndi suutani torraji gonɗi ɗo ɓiɓɓe leydi ndi ɓe ndaara hen safari kaane ɓe hokkede hakkeji muɓɓen ɓe ɓe kokka ɓen hakkeji muɓɓen pour que leydi ndi deeƴo saabu ɗi hakkeji ko ndarte ɗi wona hannde fuɗɗa ndaare ɗi
sacrama tout hakkillaji mon dukabaraji men bangal bembe amen facebook haydi twitter caggal haɗugol imadraji ONG ngaji benɗe leydi France jogori jawdi muɗum ben yimɓe fo goto fof e ben famiri ka ɗo anña laamukoɓe leydi ndi ndenno hol yogaɓe holti wiide laamukoɓe ben ko waɗi ɗum nan hanni hottande hakkillo kuteji muɗum do ben ko ɗum sambinta kanko Mouhamad Baba Kunta waɗi imadraji e kanko ɓeydade faaba ɗum no ben hajaɓe amen leydi nokkuji jogaji keɗana fo tan Oumar Wegawlo e Alisise
yimɓele wonɓe to baña garato kolitide beltiki dow hen sanne ko oɗo kabaru hokka ko ka ɗum e tawde fuu ɓe mbi leydi mali ndi yaltina dow hen ɗati fati kutteji ɗi yetto ɓiɓɓe leydi ndi
chapeau gouvernement
gouvernement o ana hani jowtede le majjum mi mbawa heddade wurde abada le balligu uro sella tan minen malinkoɓɓe min gara min ƴewta ɗati goɗɗi mbawɗi yerwinde leydi mbawɗi faabade min wurde no moƴƴiri min faabo gouvernement o ɗude golle ko wondi wadde ko ɗum laati fuu malinkoɓɓe ni woni tampoɓe hen sanne
la population
ko wiya golleji ONG golliroɓe jawlel leydi france si kañe ko nande muɗum darne to yoro soto jamarde hollitide wona ko welti dow hen
mi mbawa fawde jikki amen abada eɗo mballa uro sella tan minen du ana hani tawede tawen komin gaɗi ko faɓotomin jaɓɓade tiɗɗala o gonga ɗum kutteje muɗum wara matede sanne do golloɓe le ɗiɗo ONG ngaji gay e miloji am ɗum ɓoyata sanne ɗum wona hunde moƴƴude feyi ko neɗɗo wiyata mani waɗi kam hunde miɗum yommi titto bonanda tan finata caggal
micciteɗe wiide leydi mali ndi ɓami oɗo anniya caggal ko france siwi darnan balligu muɗum no leydi ndi han heɓirde jurwere
horejo samde commerce bamako haruna kante ben yimɓele yogaɓe ben darnu keɗo le lumoji bamako ben lumo middine dibi dani lumo mongo ndenno kamɓe ben yimɓe sesimɓe ben commerçant ɓe holti wiɗe ɗi jogui telaji ben hono lumoji mettuɗi ɗi bandiyako e gaña ɗum ko yimɓele na kewi sanne e le lumoji ɗi tidalla cogu lumoji di mata masanne helle katine galleji to segben seguga men robe yogabe kay donkan jati sodde somoyaji yogaji denno ebe mimsiti ko kado tidalla men kado tidalla bawko jati sambinde metti men le galle adama jara wonko hebene keda faison alcc e fatumata maiga
beedagol cioggu kulle de yimbe hasindine mudum sanne le leendi yo tiddala mawdo e juude galleji yogaji segutu namdo wordi e juude kanko unciye daw mo haltana mim hono o watta fewde o do tiddalla
cioggu somay ko warbe be nokkata min ko ana fandi ne njottuda le lumo anda fu ko kanda sodde fu ana tiidi ko min dardata be beeda do cioggu somay o so wana dun wala fu ko temedidi hebata handen do gonden na do
ma flaté fu sorobi
gabriel koneyo hore galle segutu o holiti wi'e ngabugol cioggujji di waddi rafi horagol hakkune makko jon sudu makko
cioggu somay ko min nokkata rewbe so be iwi lumo be ngarti be mbiyan kaliso ana fandi hewbe pamata tawen ne lumo ngoni tidi
de gelera
kanko gabriel koni o ka mo narda horebe galleji di yurmo tawre munyal du fewde rewbe mu'en lewi mako dum ana wawi latar sababu buytude basiji le dawle mabbe don ko adama jara hebani studio tamani yude segu
wattu jodna holta wiide wosuna yirwi sanne to sika soton do dum samin jati rewbe o worbe hewbe ana kinni kabar mudum no bangal sotude ma dun no badde dile kamyongaji ka non be fufu goytike kawti Allah resugol ben o do nyamdu kanko ben Aissata Jara ngondo to sika sto wonko hebani kebdan fostango Umar Wegol e Fatmanta Mayga
do luma medin do kamyongaji ana ki pep chakuji masako ana mudum ko buri kamyoji noga ana dari don Bakki Berthe yo goto e ciottodon masaku
dobe bo burkina kala ma
masaku burkina won ka ko buri hewde fu sika so remete ko woni tidalla ka min baawa sottude masaku o e sago amen sabu dum waawa resede masaku o yida nangi sa resi fa buri yontere fu dum bonan mi den ciorra jaagotobe kanyu en dum naban dum nokkuji goddi wakkati joni o kilo mun ana e buudi sappo ka so dum tidi mi den ciottira kilo mun fu chapantate joyi so dum yalti fa heewi mi den baawi sottude kilo mun buudi jeddi na buudi jetti
sigana dromeshi
so bami faabe jippini dido kamiyoji rewbele be anni pili nokko o an kebbina chaakuji 5 kiloji Maryam Jara o goto lamir be do rewbele
mi ngada nyaloma o fu hebbininde chaakuji masako mi ngatta dum le kamiyon mun jotton do o so min teliki e golleji masako min puddan golle pompiter
kambe joen kamiyon ngaji be ebe jodi ebe domti nokko o ebe kayba no worti Mamutu Famba yo goto e sarsobe don kamiyoji di
habita Senegal
min naban dum kay bamako fa yottade Dakar kamion fu ana wawi bamde ko yata ton ngaji chapande jetti min gonti dalla ka sanne sabu saati atawa masako o fu ko boni hande le kamion o chaakuji debbe masako woni hen mi won golli do am dukan nabde hono mun
kamion digu bata
tagal mudde jogi tidallaaji ko nayri bangal no be kani resirde o do masako non fedde debno dirton conseil régional do sigaso do hollitiri wiide kanko docteur Soumaila Traoré goto e lamido ndedo fedde debno dirton conseil régional o be gonde darnude usine ngaji didi no be kani weltirde dido nyamduuji
pour la patate douce
ko masako ko midan gondi e waddude kaake gollirdi mbeylitoji masako o do e lebbi didi ngaroji dimi puddan golle o wela tawe yimbe Senegal kany e Maroc ngarata ho ide masako o gano yafiri njaham mbeylitaya dun wande dum biski na nyamduji goddi kasi tilo ngara sori tamin dun kasi koni tidalla ka yimbe jidondira gollidata
c'est l'union qui fait la force
mi titiden wi nyaloma hande o ko yata usine ngaji nogay dum conseil régional o wi dernier le ngalurende dido izin ngaji ana wonde woyeltinde ton mangoroje e pomme de terre e konande mudun dun ko Aissata Jara hebini studio tamani sigaso
ndal no sakrabe fa yotade nyande aljumaare warolonde men hejo studio tamani fofu yo seguga men mu inte mi yotte yutnere le men radioji chapande jetti joyi kanye television ngaji tati jokondirde amen di fofu nden no mi ci don baba sa to fum ta do bembal amen 3w.studio.org do sede yotre meden magazine yotre meden magazine robe hande an yowi duti laaji be do robe jogi leedindi nden no ka do tiralla yu sabi ben rafinde nagu leedindi iwde yoroso yottade bayangara fangude en songo e menaka be fufu holli be do robe fulti metti mabbe be dardidun lam o tinno humtande kbar mudum hore asitu kante wonko hebene ke dafa sango Umar Wegol e Fatumata Maga yo en nyalle jam
leedi ndi rewɓe wonnooɓe tomɓe ana keɓannoo huncande saɗɗaaji muuɗum hoore dow jaagooji ko ngaɗatnoo toon ko ila tiiɗallaaji ɗi naati le leydi meɗen ndi ɓeeɗoo rewɓeele maati kañumen dow tiiɗallaaji mawɗi so a ɓami misal nokku noddirteeɗo yuro so ɓe mbi jaagooji maɓɓe ɗi fof ko darii
kammari rafi ndeenaago o min mbaawa waɗoyde jaagooji amen kesi nden miɗen njahatnoo ley gelle ɗee fuu sottoyde jaagooji amen tawi min kulay ka wanaa noon hannde kulol kañ e farrati min njaadata gese noon du so miɗen njaha kuccaala haala bamako ka walaa heen fey aljumaari mbelliiɗo o mi yehi kuccaala ley kar o debbo fuu suusaa jooɗaade yeeso muɓel ngel
arannde miɗen cottannoo sanne wattu jooni walaa fuu ko min keɓata noon rewɓe wonɓe nokku noddirteeɗo baña gara kuulitiri nimse muɗum en
onko antumin ño soro amba feere
arande hemde gawri ana yaafino ka joni gawri heɓataake sakko fa sotte kamari rafi ndeenaagu min gaɗino dabari fuu no ndeenaagu tabitirta ga en ka min donki a waawa ɓurde kilométre ŋaaji joyi ley ngeendi ndi tawi a hulay ñaamduuji mbeyli tan mi bañangara ga en golleeji amen fuu dariki kammari rafi ndeenaagu
fennungeleyara suguyara tiga do
le ɗiiɗo tiiɗallaaji to muttito rewɓeele ɓe eɓe ngondi e maatude ɗum kanko noddirteeɗo to madame nasiré aminata kanta laamiɗo fedde kafonde to motti o rewɓeele wonɓe ley kiriduuji ɗi ana jogii tiiɗallaaji mawɗi no kaani yaarde
bon paro rewɓe gonɓe ley ciye ɗe ana tampi ɓe ngala e sago maɓɓe wala fof ko ɓe mbawi wande rewɓe cottuɓe e nokkuji mum en du gon tiiɗallaji mawɗi
condition
rewɓe wonɓe ley laamu ansongo mbi wattu joni ana kaaja faaba muya kono ayri bangal keɓe yalla ne gat toon immadaraji muɗen bangal jaaguji fatumata adama o goto e laamiɗo ɓeɗo rewɓe to ansongo to
ya d'abord ludi
rewɓe gonga fa heewi cottuɓe e nokku mum en ɓe ngala e jonde goto wala golle fof ko ɓe mbawi wande kula fey nannude luumoji ɓeydade dow rafi mballa wala fof ko ɓe mbawi waɗande ko e maɓɓe
se gardiɗo menaka ɗo rewɓele wonɓe toon ɓe mbiyana kaaja koyɗele muɗen gatte kono ayri bangal hemtude jaam e deƴere le oɗo nokku saabi de wayde ndenago ɓe mbiyan torriɓe sanne wattu joni o keɗɗenmo kanko noddirteɗo sumanata walet insa kok komo sifi dow hen
menaka ga en golle fuu wala komin mbawi wande kammari rafi ndenago yimɓeɓe fuu le gallure nde woni fey so a won jardin ma sa ɗiɗi gollude hen a wawa no rafi ndenago satti mawnirinde ɗum ne laamu o tan wawi walludemin dow kabaru mum
no waydi ndenago worri tonno ɓeɗo rewɓelana kuuli sanne tiiɗallaji mawɗi fatimate toon kasen ko ɓuuri ko joni ko ɓe gaɗi noddago fewde laamu o tinno waɗa dow hen immadaraji